Aden kettini sigilaji studio kalangu eden gondi jamde joyi wittarake mintaji sappo e joyi kibaruji ma fulfilde commune Omar Hamad janganta on nani ko kibaruji moro Ande subano ne ko hawrinde golleji arzuku gollidi tedo hantoyto en dan der sudu meden deputebe nanni hande no nyalande ittanande leede duniyaru ganimbe lardube ko batumu wadama do en dan der leedi meden Niger Yaw termeden pindidon hande haltana na do filla tendeje gata tede to sukaɓe jangoɓe natata gonɗe no chabano nguluji nder region meɗen Niamey ɗum do woni ko kantirte kibaruji me e fulfulde Gore jam hirtemo hande subana woni ko hawrinde ɗiɗaɓere ko duɓujinaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi hitande mo yahantoato enda nder nde hawrinde sabine ɗo enda lebbi ɗiɗi du hano ɗum woni ko mbiten ceede gollirteɗe kawjiɗe ɗo enda lawol laamu kawjingol artuko gollirteɗe ko duɓujinaji ɗiɗi e sappo e jeetati ɗum deputeɓe jeyi mbotonoye ɗum ɗe ceede gollirteɗe du ummata konana milliardji ujunaji ɗiɗi e teme jeenayi e capanɗe jeegom e capanɗe jeetati e jeegom ceede men sefa Habibu Garba no foti e kantol hawrinde nde haala ko haali kantol hawrinde nde hooreje suudu assemblée Husseini tinni fammini nimɓe dimma no hawrinde nde hantiri
ko hana laabi adaaɗi ko duuɓi ujunaaɗiɗi e sappo e jeetati hawrinde hantorde hannde nde waɗi min deki junngo dow ɗereeji ko woodi nafa farkawjaaki arzuku min gaɗi bawɗe amin fuu ko watta ɓiɓɓe leydi keɓa kibaruuji kewɗi ko daarata ɓe
hoorejo fedde deputeɓe ɓe ngala e laamu zamzam lumana hankori wi'i weltake e golleji hawrinde nde baa ko du tawa o yi'i ko welaymo nder mum
minen kay no welimin ngam min kolli himɓe Niger waroɓe ga assemblée e womɓe no ngara ngam sabbu gomnati min gaɗi ƴamɗe min kolli haalaji amin ko hollata ko waddanta himɓe hakkillo fukkingo e cellal ley leydi meɗen Niger min noddi ministruɓe gomnati min ƴamiɓe ɓe nota kemi himɓe Niger ɓe paami ko himɓe fuu kaali
Sadio Dile hoorejo fedde deputeɓe womɓe e laamu pendestareya haali e wiide ko mbotaaki tarkudu laawol laamu kawjingol karol arzuku ɗum woɗi sanne
min tefi min ɓadoɓe min paawi laawol adawol ngol no wooɗi e himɓe ngam majjum waɗi komin cuɓingol
hawrinde dow filla laabi laamu sigila kenana mars duuɓu ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati garoo fedde e cap sahel e nde leydi ɗo enda mali no cigili ɗo enda hawrinde hande su illu hande subana oɗo enda dow filla hirñere tawande dow keri hakkunde leydi meɗen Niger e leydi mali mana nde hawrinde balɗe ɗiɗi du tawa kena ɗo enda ana ɗum woni heɓande laabi dow guineji gollitirɗe ɗi caka leyɗe ɗiɗi kirsi henri cosson hoorejo ɗum woni e cap sahel leydi meɗen Niger o fammini asuman china dow maccu
lewru décembre wittino min potti bamako min kaali dow balla kamin kaani min gadda dow golle cap sahel dow fii leydi mali e leydi niger ngam kaɓɓiniɓe ɓe gattane junngo ko watta deenaku tabbintina nder leyɗe ɗiɗɗen onon andi ko ɓiɓe hen waɗugo bawɗe dow fii jonde jam delle deenaku leyɗe ɗiɗi ɗe no nder juuɗe maɓɓe nder balɗe ɗiɗi ɗi min gaɗan ko hokkata laawol jooɗa kaalen amin o caka kaɓɓiniɓe ɓe leyɗe ɗiɗi ɓe sowa bawɗe maɓɓe gaɗa mun dow minen dow ballaka kamin kaani min gadda
ndoɗon micciti illunder lebbi bittiɗi ɗi ɗum woni aɗo balɗe hokkama ko nimɓe Boko Haram laatiɓe no jogi kaɓorɗe ɗum woni gartira kaɓorɗe muɗum enda e tubude ɗum doni ɗum haala kenana eley hantode ndu lewru mo hen non fuu wartira kaɓorɗe mum ngam warta tuba illujoni mbiyahen woɓɓe keɓama wartuɓe ɗo enda tubuɓe ɗum ko saabiɗo enda laamiɗo le wuro maynesorowa o waɗi jahaale nder wuro makko yaade humpintinoyde nimɓe sukaɓe ummatore ngam wartirde potal nder reji kacellu Abdou Gasso kacellu nani ko wi bandimin biyeteɗo kacalla dow maccu
Moi fu hokka kanani hitani o yago waranje ego o lewru desambru no handi wi e ko warti e kokka kanani wakati o delde no handi wi e ni fadde wakati on no yottato moy fu warti mi helami do ambaram woni no yilo der batde no gaide no wada do ti e chapande joy komin piloto min puddi illa nyande asawi farko ma dugu min podan hakkiloji mabbe be garta be jabora he huune fu ko be jama gan kambe ko e mabbe be kollimi wiide be balle gambe dafaka be don daka be nyawtedo no min tawiribe do hakika min tawiribe no wodiri gan Allah yettama fadde wakati ko kado o yottoto min gadam bawde amiu gambe garta jerci e mabbe be balle be ekkite golle jungo be putta golle mabbe
so sam tallafin su kusida cikin jama'a su fara aiki
do talkuru ngansi taki ko nokure to jande te filangurna bibbe adama be e yande do enda do e nokuje to leede andete do enda biitere do enda kristianan puke o golludo do leedi mede niger dum wonde ta leede afrika sanne hande subana o wadi batu joda halander de do kure mana batu joda kalengu kan woni jewtinade dum wonde enda der leede afrika filla konuli konuli eko nandi emum nonni bandimi mutari mahamadu jada ton o yewtidi e biitere do enda seyni mumini horejo de no kure
Le Sahel est aujourd'hui fait face
Hande leede men Sahel no der fitina mo jonde jam ko wi to bonon daaji mo bibbe bombe waddata wakati warde wakati do ko ewata fi bondo o wadi batu joda kalen wada to min pantina ko woni no wadda kulle bonde de min kollama laabi kewdi to bibbe bombe be wonno hippi der leede men Sahel o holli min do fi satarma mo wenu Chad ko illa hita ne dubina idi sappo e nayi ko hakkindo fukkingo wala der takantaraagi din tum satarma goto on donino do kiri tatiti do kerol Burkina Mali e leydi Niger delle satarma mawdo mo leede men Sahel wonini
okay les états du Sahel sont confrontés
hore hala hawrinde kan woni do enda nimbe no don jotti e hantode an ko biten do enda na wala nyaw sida kan woni hore hala batu sappo e jenaabu hawrinde joda kala leede duniyaru e nyawuji e do filla nyawuji do enda daaboji ko no wada to enda leede afrika ko mabbiti illu hande en Abidjan yaade jenaay lewru desember warorino dun doni dun hawri do enda kwata leede temedere e chapande joy ko leede meden Niger no tabatom be janduni be ja be kojja do enda abi e do programme dum woni kombite sigilaji noni do filla durwi didde e kombite nyaw biyetedo denda ano sida yaade do yaade dubu jinaaji didi e chapande tawe tati dum hanti yer do ni ko lirdo enda afrika tawade denda hirnange dum fuddi e buitaade do eterde e ko tawano denda noga e go dum huli denda eterde jenay der dubu jinaaji didi e sappo warde dubu jinaaji didi e sappo e jeego Mbeni nyalande itanande leite duniyaru gannimpe lardupe tati december fu hande subana wendi kwa nerledi mede Niger. Galu mede nyame nderno kure wye kende akademi de zarmar siho nyame ito endan batu nogai e joyapu ya ama wat amat endan. Minister kaujito fila ngunda bipe adamape ye holo ito endan pe nimpe lardupe no atutawe elaba ngalpe ngoli dote nderfi nimpe ya de ngunda duniyaru. Antungwani urdi ndire wataka demuno. Madam Adamo Aisata. O ministre nani ko witernan fuday Ahmed Domaju
les personnes handicapées
him e lardube no ngural le ngurdal lobbal leydi min linti pitton nokku leydi ko lardube le ministère hawjine bibbe leydi hakke mabbe no ittata le jawdi gomnati e ballakaaji mabbe wadire no wodiri le hamer fu joyno ittete le jawdi gomnati fa lardube be ande nawtoro kemna e chapande joy enay wadama le dubi winaaji didi e jeddi yaade dubi winaaji didi e sappo e jeddi ballakaaji ngadaadi le lokkoliji ko bibbe lardube be adi daande do majju be adi daande hunde fu ko narata e rafi nyam lardube le loktoroje
une prise en charge totale pour toute la consultation médicale.
Abdulrazak Isuf Alfaga o woni garnodo gwaba der leydi we maden Niger do enda e fijo dum woni competent tayi kondo o hebi to enda marjari ko tamali competent do enda ano jamdi kireri Abidjan to enda ko tayi kondo dum doni dum wadana ano alal bitinga gal to enda Abidjan der leydi Cote d'Ivoire e do lawol goto goldoni ado micito fedde leydi maden Niger ko tayi kondo yehi do enda do fijo leydi tayi ko leydi duniyar ko tayi kondo ko no wada nangude didi December yade jetti December du ujinaji didi e sappo e jetti to enda Cote d'Ivoire
nun wandane HCR fedde leddi duniyaru hawjine fille ferobe ledde mu en yado e ferobe ledde mu en tawabe dole leddi Niger
nun wandane HCR fedde leddi duniyaru hawjine fille ferobe ledde mu en yado e ferobe ledde mu en tawabe do der leddi Niger fedde de illa tati lewru me hitane dubi ujunaji didi e sappo e jetti singi gollirde mu Agadez
dum e fedde HCR de singana
fedde de singama ga hebande ferobe be worde e waddande be balla
moy adete hano ferode leddi mu
neddo doggudo leddi de wawa so ider mayri ganno hulato torre dalila dinam lenyol mum nyumum ganno jahe parti nano jahe fedde jinganore himbe leydi na misali gal leydi mun no tawa der kunu na der sa dornam mawdam deni aferoy leydi ma ba wawa so ider mayri kan ada hulato torre da na misali gal leydi ma don tawa der kunu na der sa dornam mawdam to fedde HCRD no wawi wallirima lamba amin ni wadu olum jetati olum olum go'o didi lamba amin ni wadu olum jetati olum olum go'o didi noddude lamba o fotay credit fukki hakkiloma wala goddo fere ando anoddimi de anoddi gollo amin gom famtinte no gada ko keba balla
engarta e yewtere mede pindina lerno kalirno de haddo enda gollidol e tendeje to sukabe na tata janga der le college do enda idun don wadda an sador maji sanne gan ko sabi do enda do woni bi en der region mede nyamey an dum wadi tendeje kewde ko ye wuloy lo college kewde hitande do funa do enda hanu tanjede sappo ko yata wula ko tawa do enda gineji jangirde gollitirdi ko tawa dum de dum wonno wadda hunde de gan dum soni bibbe leddi bandimi Musa San yehi yewtido e horebe
du bitet tokondir i guluji tati ngadi leysey es lazare didabo guli ngakki noga e jeddi lewr october bitido o e ballaka lokkolibe e bangini wombe ngada bonandaji din Boubacar Soule proviseur CS Lazare
nous avons auto
tende genay bamuji chapande jetati e alluje genay kan gulogo yaadi e mum gada taykaaki min pami gadudo gulogo suka e kol gonno jodido no janga der jangirde amin de godo dubi sappo e jeddi kan wonno fijira e birike kan heti yogo wakkat ko dun jabuno fu o faddi dum e tendere gon yite gen nyaami model jungo zuzu kawdido he filla sari asukabe ono andi jangirde amin de no mauni sanne den le hoya wi e gardinier on no wawa watti gite e jangirde dem fu
facile pour le gardien de contrôler tout
singam no gay lewr uttu dubi wina didde sappo e joy ses bani fandude are gollitirde wala nguli nati le lokkolgol alarba bitti do o nogay e jenay lewru novembre bonan ngaddo directeur école ngol Idrissa Burayma no watta dande e himbe fu godube bawde
gulogon yaadi fu no wada tendege sappo e jeego o e tabuluji kema didi e chapande joyi e alluwe to jangirte sappo e nay kan wuli police be gari be gadi jamde mabbe to jangirde den jardubi tati kam min cingi jangirde amin de gam no wada janginobe he gol lobe chapande tati e go'o tawabe der jangirde de minen domi balla e himbe godube bawde be ballami sukabe e kol keme jena e chapande joyi tawabe der jangirde de
personnel de 31 elema
e jide gouverneur region mu nyamay kujje won en gade den hana le mu yaade no
min gadan taykaaki do ko wonno wadda gulogo gam wakkati warde wakkati fu der jangirde wi e hite non nyama kala sugi de dai no wodi himbe gatta nare ganfi non ko hani durwide emun nan non sayda himbe fugatti juude e sukabe bendu
ekolibe janginobe babirabe ekolibe nangondiri faabe kebana kujje gonden gadde mosola
dawanta kibaruji mede fulfulde tili kirtanto janhirti fina tawa jamu e challal fijoji pirtor bali e golleji
nyande fuu do studio kalangu yewtere pindinol
yute altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joyi e mintaji sappo e didi e fulfulde yande joyi mintaji noga e jeddi hausan kore yande joyi e mintaji capanna e didi e germare yande joyi e mintaji capanɗe joyi e jeddi kerol jeddire nde fuu e francire yande jeegom e mintaji sappo e didi
studio kalangu yaadu leydi Niger.